manye binavamu ndabula sonengana no kunyiga ninyiga ngambalinda je birigwera eriso lya mukuru mama yangamba tuwasafu weyongo nafuruma nengyo nga nyanya no mutwe nga teno bwawona koza kadiye bwabera abanetondo kumpi byalo bina kayimba natabulirirwa kadige nkaba watuge nkomba jibe biri emirundi jakunama owe mpaka nkisudde lwaleero jagala genda wamami nfukamira nsiwe byonna biyandagula mwentudde nimbutabanguko nti kwesitamye biro y'emitawano ewakajendezizise jagala genda wamami nfukamira nsiwe kamera nsonyiwe wansinga lwa bunyomi osori mama kasi kuwangana jori sori mama yanfukire ekiteeka nsonyiwa sowandagala sori mama ery'omukululira b'ensonga teri mukwano gwozitanzawe alyenkana mama wotasalwanga tebakikyamu mama kyalireka kigwe ku mwana we mami asirike kyalengeramu obulabe kyakulaga nkola y'ekizadde mwayitira tubeera n'emikwano tukkanye n'egibeerawo nga gyalwokyo olumu gitulyamyekwe kyanagwe nze njigezanye bwetyo kusulwe n'enyokala fano ozaalwe n'ata kutuliro oyo gwe nkakasa nti n'omukwano gwo emyezi mwenda egyo gimuyisa bubi abeera tafaanagana ebikaawa nga biwooma ku ye ebiwooma nga bikaawa ate akuzaalira mbulumi bwakaba omubeera n'ebisonga bw'abaagwa yaba mukwano gwatakyukakyuka ekikuguddeko tatuula wamu ne bw'oliba mukyala gw'okwanye bayagalwa nga bakadde batokose naye ke balimulaba bakuumiire eriiso ly'omukulu yangu w'omuleke nawakanya maama wange ngaafuwa mulabyemu ye bitakwatagana onaayendanga omuwenduli yayita bakadde bange embwa awe mulambaana n'atatya bagenyi abayisa ng'abo bajja be akuuta n'atamira n'ataga nampaanira bbagi yasookera mbuze ndi basajja baabula nali asisinkana yatomera kusanga nazaalawo oyo afuwa mbwa asisinkana amalaalo wakiri tewali kyewalagula maama mu kaseera kano kyesirabye kyekindeesa emisinde ne mu maaso g'omumami wange nfukamira nsonyiwe eriso ly'omukulu maama wandabulirawo kyokka nze ne nkulembeza amalala yagala genda wa mami nfukamira nsonyiwe nfukamira nsonyiwe wansinga lwa bunyomi osori mama kasi kuwangana jori sori mama yanfukire ekiteeka nsonyiwa sowandabula jori sori mama ery'omukululira b'ensonga lwali lumusasanga waka mama wange najja baabu wakyale nankubira essimu nga bwakaba nti kino woteeka kiki mwana wange eka okuva lwe natuyisa tanagamba nti obeera dde mirembe mutya yaddaako okulya kabeere kakunywa nga teno bwankimba anyumya n'o n'anyumya n'oli nakyala alikuwa sityapu bwati bwawalula ne mubuuza maama wange oba eriyo kukookulya nga mpulira endansa omutema mpola engeri gye gumpala kata kabe kagatimpa yakuba jjinja mu njuki namuliisa ebitaliikanga
simanyiwa zene sefuliya kyekikuzunza obutatuulawwo ozunza obusirusiru wabusiiga ne katiba nikosira enviira yagobawo muganda wange eka n'afiira n'embibaawo nga bwe yezinze kalooli wumula mirembe kika ebyakutaataganako gurudde n'asonyiwe ku baana baatazaala ate yalayira nti alinye waka bikayitibwe ne mugamba baana baffe nabo yabwatuka nti noonya gyozirundira ez'ente abasajja tuli munaku tukomboza abasajja tuli munaku tukomboza ng'awona mukulu ewaka gibeera migomyo buli gw'osanga agamba bimutamiye atambula bawona mukulu ewaka ewalungi w'abatama basuleeyo mbitebe eby'omubirabo yaya mubanda ayagala kuvaamu nassanga ne najibu bateekateeka mbaga ndi
bibuzabuza. Birifana nyo bibuzabuza, bibuzabuza.